Abantwana lapha emikhalo, isitayela lapha emikhalo, emikhalo, nabo havo sengishisigija lapha emikhalo, abantwana lapha emikhalo, isitayela lapha emikhalo, emikhalo, nabo havo baby ke sohlangana emikhalo, aha, bafethu sohlangana emikhalo, baby ke sohlangana emikhalo,
shu, asa. Uthola amakhalada fresh lapha emigalo Kushithakila lapha emigalo Bayibizinsimbi yasemigalo Amaimane ujarin nohalfok Kufika amaroto lapha emigalo Bafele kwaqhuma yona ishampopo Ishu angisana malayina Tshela ubecela bafethu ukuthi uzongithola khona emigalo Asambe ngomshini
Awasala, ayawena, asa, ayawena.
Kitsi mikalo, kamena banganbanga.
Kusini lo, ayawena, abache alipi, ayawena.
Kumnande mikalo, kamena
banganbanga. Kumnande mikalo, kamena banganbanga.
Uthola amakhalada fresh lapha emigalo Kushithakila lapha emigalo Bayibizinsimbi yasemigalo Amaimane ujarin nohalfok Kufika amaroto lapha emigalo Bafele kwaqhuma yona ishampopo Ishu angisana malayina Tshela ubecela bafethu ukuthi uzongithola khona emigalo Asambe
ngomshini Hey baby ke sohlangana emigalo Hey bafethu sohlangana emigalo Hey baby sohlangana emigalo Sengishisigija lapha emikhalo Abantwana lapha emikhalo Isitayela lapha emikhalo Emikhalo Nabo havo Sengishisigija lapha emikhalo Abantwana lapha emikhalo Isitayela lapha emikhalo Emikhalo Nabo havo Baby ke sohlangana emikhalo Bafethu sohlangana emikhalo Baby ke sohlangana emikhalo Bafethu sohlangana emigalo
Sengithethe imali engapheli lana ngupablo Amabhola ngisho Ronaldo Zingango Lwandle ingane izinto ebhakishile ama-4x4 Thethe imali engapheli lana ngupablo Amabhola ngisho Ronaldo Zingango Lwandle ingane izinto ebhakishile ama-4x4 Okay aqhuma ishampasi ungasabi my darling Makubhalwa asambe Zolala nyobile
mikado. Eba fetu so shangane mikado. Ebo baby so shangane mikado. Eba fetu so shangane mikado. Eba ti se mushiski chala pe mikado. Abantwana lapha emikhalo, isitayela lapha emikhalo, emikhalo, nabo havo sengishisigija lapha emikhalo, nabantwana lapha emikhalo, isitayela lapha emikhalo, emikhalo, nabo havo bebikele sohlangana emikhalo. Ebati, aha, ebe bikele so shangane mikado.